This is Respect Music.
Please give me more beats.
Yo, Mr. Nan.
We Global Music.
Alitoka Ocha, aka Shang Tao, na come in second, Juni Godfao. Heri plale inje, this is young kwao. Milango huwa wazi ukitoka kuna chao. Una city tailless, aje na nkibao. Chaji ana rat sana venya napenda miao. For now mina crown, wanisa ni wasao. Tao kambao, for a feature ni hao. Wanashindwa ka, deni ya wachinku ni hao. Nime survive bila usaidizi wao. Fakta kubwa nilifanya bila wao. Hata tungetaya kuna siku ninge bao. Chizi na strada zangu easy. Mada tulichoresha dorime tunasambaza injili. Chizi na strada zangu easy. Mada tulichoresha dorime tunasambaza injili.
Chegi, my rapsters squeeze na sikio na face na jeez. Ni rainbow colors, John na yos katiko Chris. Atuna chest, but your chest na checky na tease. Viloko blacks on a table ya mabitch on me bleach. Sipendi wa seo roll ngwai na sig. Miso niambia meshiga but mtando wish. Ati sling ndo kusema but your wine ndo mingi. Ndo pati mboga kuwa hoi ngisha nyashu wa
livi. Tangu kwe yangi mini big star. Na shindwa mbona sija inyong huyu Lupita. Labda vile mboisu break nini caps. Alafu bai fanyi memory kwe hiki caps. Na muni pate room na folks wanatos na razi. Ju trust bila kundule lifanya ukue mzazi. Uyu ni nani na kula ikusi ya azi. Kijana jichunge jichuje mwendo wa class.
Mwalimu alisema mimi nito na world tu kwa atlas. Ata kuwe dry, me survive kama cactus. Life ni marathon, I never tripped when they passed us. I got faith but lost hope in these pastors. I'm like who the fuck cast us, disasters. Niaje hana job na kona masters. Gangsters na suti go fisi, ngombe na chungwa na fisi. Yeah, but I gotta make it far, cause daddy didn't make it here. Not the type to mess with, wanna make it clear. Rapako kwa exit, nastia meingia. Cold like a beer, lakini mwezi ni kunywa. Stochi na my cheers, motivated by my tears. Motivated by my peers, we'll be winning out here. Always keep it solid, sika 19 ni kamia. Hear me flow on a beat, so we're living out here. Sezi check, kata balance, jiko zero. Sezi cash check, uku business ya magendo. Ama mfungwe church evangelist, preach neno. Suffering ni no. Chako sema poka neno. Back to rap, I let a pussy nigga bleed. Hiyo ni period. Leave a rapper dying on the floor down your studio. See you when you get there, chorus ngoma ya Julio. See you when you get there, chorus ngoma ya Julio.
Leo niko na furaha, niko na haraka. Leo, naosha mkuki, sijui talambwa. Wapi leo?
Producer niko natika niosha wasi, eh?
Toxic relationship kiyo tipsi ina boingi kama Sylvan Zoriti. Kombina odi si kama kombina pointi. So she haugi ni wabantoni. Ati deep saifa inenda fasa iju ni koko. Wezi ona mosque juu napenda kula poko. Soko natoka aje bila skari kombo. Toko shikiwi toksa kubombo. Cheki vile ni tamu kasitamu maiko fami nakolea. Uneza kamu kwa shidamu kojolea. Leo nasema zote kaunaweza kauwezi ondokea. Nina jina streets ya ninge tenda sana nisipinyane kwa ibit. Lakini vile menipanulia ntaidish. Goja kwanza uli basidiko ilite pililik. Juya mountain domina jwanani na mpik. Dan kaumbachi dan. Nimeosha omo ndi kaumbangi dan. Bamba one kitambi tu mefura nyosha sans. Dan mini father
clan. Skiza checki. Keza magi cheki twende. Nani uko mechacha kama bisha nena mimi. Maneno pando zito patu pimi na ratili. Akili tumefiat na mamoshi skoko wingi. Wale wangu vumingi ndo napoteza ngwa jiji. Come slow, wauna fastisha nini. Mandume kama wewe ndo navalishwa mamini. Wota baki ukiwa chini, amini ya mosi ya mini. Ugonge miaka 30 ndo utaishi kama mimi. Nilikuwa kabsa ini king. Nezo liza basi nani ndo nasumbu wa the jungle.
Nani
nasikia si muziki ring na sishiki. Kwa nini I am staying out of trouble.
Sishiki.
Mina jificha kwenye scene. Nasikia kuna wenye wanadai kushika nisha puzzle. I'm humbled, not troubled. Nani wanaleta mambo. Tangu mine nze mziki mambo zangu kuja double. Yes, vitu kuja double. Weka unataka vita hizo ni mambo za kitambo. Weshika mic tupatane kwa mitambo. Magi tena kwa pepeta kama Rambo. Skupendi, skupichi, hapo kuli raisi. Kusume kwa madem wako chome kaka mimi.
jinsi. Otherwise sina mambo niko fiti, nadai kumada beat, after that niende missing.
Jump, shata la mazika yande, Pastor J, dom you preach every Monday. Huh? Been loyal to my crush ever since Primo. Crush amekuweza na ipei tande. Hama Kenya kauni pendi, mina pendwa na atu wengi. Y'all haters ain't ready. Dry dry, have been messing with your ladies juu. Immune system imeja, sina vacancy ya ukendi. Angel Gabriel ananisho Isa ako proud of me. Sio kurap, tunafanya adi miujiza roundi. Mina Joffes tunakiwakisha loud na maji. Heta nakulisha blue ticks utadhani I show speed. Mini Norman as a pair nameless Gina. I tell the ladies nyege sina, but ukinitia mechi na kuja na rende mzima. Na kula jegi for lunch na sosi kinembe dina. Saniki rise in the east, niko westi na seti. I'm sick, uliza Tracy na Betty. Nimetoka kwa mabeast, East Lando representing. Niko over privilege, niko na six testes. You can't test me, they can't test this. Mistarini na tema zinatupa kama septic. Mama yo, I think you sexy, mineza kudate for aesthetics. Kenya comedians wana chase kwa wanisa. Baby rhymes nika wanandika insha. Hamwezi master even if I was your teacher. Kayole ndio mtana wakilisha. Yan J
spoken. Hello. I'm the home kama shangwe haleti. Sit nataka kiss na hug no violeti. Washa gunga hapa spoti hi-fi. Uneza made in a iTunes niko mpaka Spotify. Boxi zi check kasija checki ma check. Mistari ka BJ zina go over your head. Izo groups to the left kago day na piti shwa. Atu injagi studio haina fire extinguisher. Ever strapped ka izo backless deras. Feature IP niki address hera. Chinda stu hatunaga wera. Si watokia pika boom feature izo kamera. Feature inani blind walai. Tyson juna beef na mic. Room full of stars like a disco night. Kidogo juu ya vumbi ni bakirongai. Walai.
Unanguka kukote kama unamali unasimama. I'm sure kasoma nge kwa street na tunga njama. Kichafu inakuindyo kikosa kitu cha kufanya. Best rapper cost ni nani ni kama simama. Kwa sabu kani bars nani hana. Kabla nianze rap sings minajua ilikuwa na chana. In short na manisha kwa shit misilana. Wacha mda uzidi kuenda tuje na anakaa sana. Under management hela hana. Next time umama kujifunze kusema pana. Huko under management naona sema hela huna. Next time jifunze kusema pana. Industry ya wajanja michezo ya kutumiana. Unalazwa na utumbo wee ukiingiliana. Na turn down this kibao na jilewa ndomana. Seraka kichochote hakuna mtu tunashindana.
This is Respect Music.